Glory on the track.
Nero Classic, Lanky, Nafan de Bray, Choki Yo, ha. Baby Go,
Ra. Mm-hmm.
Toka chafu ila macho mazuri kakini angalia. Aswea wala ikatanyua. Nikazura lafu kila mwana uma na kazi mia. Afande kwa kweli nakajua.
Bumba.
Yeah, you make me losing control.
Control.
Control. You make my mind all go low.
Go low. Go low.
Baby, teach me how to love. Juana kupenda girl, juana kupenda. Sini peki donda girl, sini peki donda girl, sini peki donda. Nipanishe boda we, nipanishe boda we, nipanishe boda. Nami nipe moja mama, nami nipe moja eh. Hey, 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 hey.
Choki jo, choki jo, choki jo, choki jo, choki jo,
choki jo, choki jo, choki jo,
choki jo, choki jo, choki jo, choki jo, choki jo,
choki jo, choki jo, choki jo,
choki jo, choki jo, choki jo, choki jo, choki jo,
choki jo, choki jo, choki jo, choki
jo, wanakangalia, kila mtu wanakangalia, wanakazimia, kila mtu wanakazimia,
choki. Chokijo, yeah. Kwa choki, nikifo, ndoki, beautiful, ke upeti, minaketa baby girl. Kana macho kaka na sinzia, cha mungu kaka toto, mikalisha ningia. Marashi mazuri kana nukia, tizama hata nyimbo, mirudi na kaimbia. Kana kazi ya pale, mikana nilewesha kama timu zambari. Nami na bania pale, sikana binonesha, nikademu watare. Nikajujuna, nikaku. Kana makungfu waka kadu. Kana niweka roju yani that true. Nishaka chora ndani ya dam kama tatu.
Chokijo, 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 chokijo.
Get me out to love.
Chokijo, 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 chokijo.
Nami ni bebe tungoni.
Chokijo, 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 chokijo.
My girl don't say no.
Chokijo, 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 chokijo.
Ndakubeba mkongoni.
Wanakangalia, kila mtu wanakangalia. Kazi mia, kila mtu ana kazi mia.
On the beat.